gaazexeessonni sadarkaa addunyaa lama turjumaan isaanii waliin naannoo oromiyaa keessatti hongee mudateef hiriira mormii ilaalchisee gabaasuuf sossoanii sa'aatilii 24 to'annaa jala ooluun isaanii beeksisan. Oduu gabaasaan Bloomberg William Davidsoniif sabaa himaalee hedduuf kan gabaastu JC 14 turjumaanonni isaanii sababiinsa haala hin beekaminiin humnootiin eegumsa Itoophiyaatiin qabamanii poolisii federaalaan magaalaa Awaash irraa gara Finfinneetti erga geessamanii booda sa'aatii 24 hidhamanii gadhiisamuu isaanii dubbatu Henok Sammaagzariif Saalem Salamoon haasofsiise soora dhiyeess.
Gaazexeessitoota tuniin roobii torbaan dabree Oromiyaa dhaqan yuunivarsiitii Adaamaa goranii barattoota dubbisanii dabran. Barattooti keessumattuu hiriir mormii Oromiyaa irratti waan gara isaanii hin gammachiisin yookaan waan gara itti hammaatan hedduu jira jedhu William.
There's widespread discontent with the government for various reasons and there's also widespread anger.
Waan mootummaatti hin gammanneef hedduu qaban. Namni hedduun hiriir mormii Oromiyaa irratti dhumuun hedduun hidhamuu fi waan itti dallanan hedduu jira jedha. Jarri kun yooyyuu torbaan dabre Harargee Bahaa, Asabootii fi magaalota Oromiyaa dhaquuf yaa'e. Sun qofaa miti. Bokkaa dhabiitiin nama miliyoon 10 rakkiste Harargee Bahaa maanimaaniin akka miitellee ilaaluuf achi dandeenye jedhu William. Awaashi Wanyaanne akkuma magaala keessaa xiqqoo alatti baaneen akkan jedhanii jedhu.
Very shortly after setting off east or south east from Awaash. Just past the customs checkpoint there, a federal police vehicle.
Akkuma xiqqoo yaane Awaash kibba bahaa dabarreen kellaa geenye makiinaa poolisii federaalaa makiinaa keenya dhaabe. Makiinaan suniin makiinaa kiyya anaa fi gaazexeessituun hiriyaa tiyyaa keessa jirru namni afaan nuu deebisulleen walumaan jirraa jedha. Paaspoortii fi waraqata eenyummaa fi nam biyyitamee akka ta'an nu gaafatan jedha. Makiinaa sun keessa gaazexeessituun beekamtuun JC 14 fi namni jaraa afaan hiikuu dhibeelleen keessa jira. Taatullee jarii mootummaa nagaa eegu maaliif makiinaa isaanii akka dhaabe yookaan ammoo isaan qabe seera maqeeffate wanni jariin hin jedhalleen hin jirtu jedhu William.
Response to that or perhaps the order they received was to for us to turn around and be escorted back to a.
Waan sun irra kaanii yookaan ammoo hajaj kennaniifaa ta'uu danda'a makiinaa keenna gara poolisii magaalaa Awaashii deebisanii jedha. Awaashii dhiqquma turre waan nuun jedhan jedha.
There was a decision made within 10 minutes. that we had to go back to Addis Ababa under.
Murti tana daqiiqun 10 keessatti ergaan achi poolisiin gara Finfinneetti nu geessisee tolchan jedha.
There was absolutely no indication given of what we might have been suspected of having done wrong. The only thing that the people were.
Maan akka hojjanne akka shakkamnellee nutti himne waan balleessinellee hin beekne wanti tokko ittiin nuun jedhani hajaja holiidhuuf guutuu jirraa nuun jedhanii jedhu William.
But there was no one there to see our case, so we were told that the order was for us to go to a police station jail for the evening, which we did.
Hajajin nuu kennan galgal sun manidhaa poolisiidhaan dhuun nu tolche wamnuun jedhan tolchin manidhaa bullee gara ganama sa'aatii 3 waajjira baqataa yookaan immigireeshinii nu geessanii itti gaafatamtoota jidduu galeessa agiriqqaa tokkoof wal argine gara guyyaa gara sa'aatii 12 sa'aatii 24 duuba gannu dhiisanii jedha namni Davis waliin hidhame JC 14 oduu tiwiitarii irratti barreessiteen aduu Itoophiyaa keessa oduu gabaasuu jirru hidha bullee jette gabaasa waldaan gaazexeessota addunyaa damee Afrikaa rakkoo gaazexeessota Itoophiyaa barreessirrallee dabalte. Waldaan kun walabummaan gaazexeessota Itoophiyaa guddoon yaaddessee jedheetin dubbate. Akka gabaasa waldaa kanaatti gaazexeessoti addunyaa Itoophiyaa keessatti eeyyam gaazexeessummaa qabataniitiin hojjetaniin illee Itoophiyaa keessatti haga xiqqaallee taatu qabanii hojii hojjechuu akka dhoowwan kun seera alakka ta'a dubbatan. Jarri rakkootaan himatu William Davis faanii dhaaba oduu Ameerikaa jiru Bloombergiif hojjeta. Josie Fortin ammoo nama dhaaba oduu gargaraati hojjettu jarri lachii Itoophiyaa jira. Rakkoo jarri himatu kanaafi Henokii fi Saalem tan irratti deebii mootummaa Itoophiyaa argachuu fi yaallee hin dandeenye jedhan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.